siyo yani Fati na imani Wezenzo zako Zotani Siyo yani Fati na imani Wezenzo zako Zotani Chani, I don't know.